My mama, oh mama, oh my mama, oh she,
sisakwazi nokubika idoli ikhanda elibuhlungu nje konke bathi ingculaza sakwazi nokubika idoli ikhanda elibuhlungu nje konke bathi ingculaza konke bathi ingculaza asisakwazi nokubika idoli ikhanda elibuhlungu nje konke bathi ingculaza konke bathi
Oh,
se Si akule